elimu nteka teka yokuwanyi sebora elanga waluo nebikebele uo kulabu wabanayu abo haba ingire guanga kufa mguanga ya Kongo sakone bana Uganda habali mitundu yobu gomarangaranga mitundu vya kasese na wala haba lawozo kubandu wano mkusava na ikiwa dekebora na boba kwa atibua habobu yinza na dara msonga zevyo yobu lamba gamba tijibuwa isa kuna kuruwa kazova babadeba mazeo kusindika bajanjaba wili ya kodara kugenda munda mguanga ya Kongo mabeke ngeri jiba yamba ukuja njaba mubibira vya yituri atene mbitunde vya yituri yeyo atene mbitunde vya mundu bujo mbarabenge kitu mbarabe ngekirode chino ichirimuwa karandika kia mundu bujo chumaribuwa mamima na mafuduke ya mara na buvi vigambo vino ya ugedua na vitakezwe mkutuja mauli ya juwele ya kodara Dr. Diana Twine wa mtesta so mkulu wa minister of nainzo kusonga za yivula mugwanga agamba jebu aise timunda mugwanga ya Kongo mafuyo kuatagana na mugwanga ilio wabele wakuanga na magazi na maulire ulokula nisendwa denu kusokulo kutukiwa kukuntuvido World Health Organization kikitongole ekitatio bula mbwa wanaso kwa tolensio na achikule mbira ya Dr. Tedros Adhanom jibu aise mugwanga Uganda ya genyi wademu na kakata ya kialimu agama antivaliko wakula mange kongeno emile mbe jebio bula mu na joji kwa atibua
and there are other support we give. I already told you the emergency medical team, I mean the emergency medical training that we started many years ago. And many Ugandans were certified. I think I heard 148. That helps in preparedness and that helps in response. So that's an investment which is helping. And Chris was briefing us about what's being done here. I'm so proud to hear that. It's not about support now. It's about long-term support that we started together with Uganda, which is bearing fruit now. And that's what should be done. Preparedness to prevent from happening. If it happens, to detect it early, like what has been done now, and respond swiftly.
Jibu isa Dr. Thorbert Gorey ngono ya director avunanyizwa wa kukuno nyeleza na kuzule ndwa deze ngenyi na kuziru wanyisa ya tegeze zanti kakati Uganda sakuna maanga Afrika agamu agali anye gwangeri ya Kongo chibaliko kwa kala ukunyeza ikirwa dekino kile makusa sana kubuka ansala kubwa mgwangeri ya Kongo.
One of the reasons I'm in Uganda today is to set up the incident management support team, the continental incident management support team that is co-led by Africa CDC and WHO under the leadership of the government of Uganda. That's what I'm here. So in the next couple of days, we should have the incident management support team that will coordinate the global response to this outbreak. That's how serious this is. That was our leadership in Africa CDC sent us here to make sure that we work with the government under your leadership and the leadership of the PS. Our director general spoke with her a couple of days ago. A few days ago, we were in meeting with her to mobilize some of the support in laboratory cross-border surveillance, bringing our Harvard team to support all of the outbreak response. So Africa CDC is...